You know, let me talk about you know, let talk, let what you're tough luck.
Elegant,
he's a near do me. Ay, 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 do me. Ay, 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 he's a near do me. Ay, 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 do me. Ay, 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 ay,
see that let talk, let talk.
Leta vile inafa, tafua vile inafa. Kwa meza ile nimeka, leta na ile ka. Waita bona umeka, leo ni kuswipe tumaka. Changanya makali na wine, fanya mambo fine. Watoto wazuri wanapanda meza waki wine. Vile unadai, bila zikai. Ingine na ingine inaongeza vibe.
Idhani ya dorine, aya aya aya.
Na chingiling na min mamililing makwela wanataka ni tingiling wana ni tadili gondili noti natoka freely inafanya msupa feel ticklish nidorime lazima ibambe steam 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 zipande vibe nafanya mina feel contented ukizimba wewe jipange
idhani ya durime aya 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 durime aya 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 idhani ya durime
ya durime
aya 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 durime
ya durime
aya 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 aya
zina letwa kuletwa
leta kuletwa
letwa kuletwa
letwa kuletwa
zina letwa kuletwa
leta kuletwa
letwa kuletwa
letwa kuletwa.
We waka waka waka
Lambwa shingo.